kasana kukumachao mpa vitamini. Ulicha kunywa chesingo uomero chevaita vitani. Nechipunja kasa wote mwana kweo lina muetini. Ulikamuli mpwendo wakampunyi obulunji. Ulinga kasana kukumachao mpa vitamini. Ulicha kunywa chesingo uomero chevaita vitani. Nechipunja kasa wote mwana kweo lina muetini. Wali basumbu wana bateka kopani. Hava kukambani na valala shirichi wani. Hava walabe panka panka vale kegali majani. Hani, bubu, wali na pulani. Zengu matiranga vasire ya wepa matira chikeni. Shagala mkua malenga mwenye malulubo ya rakotoni. Yagala mkutwa leo chibuga cha Japani. Baby, habib, you are superman. Oli kamuli mkwano kampuni obulunche. Olinga kasana kukumacha upa vitamini. Oli chakunywa chesingo uomero chevaita vitani. Nechipunja gaza voto mwana kwe olina muetini. Katisaga lagama kakuna kakwata kumba kuveko. Saga no nyige ko saga no kaveko, you are my hero. Njaga la mukwano koyimire mune kuwe shongoro. Mkuzinire mune kuhuda siwe shitagururo. Nyoke nkunyumize ne kuhusi tori walonge go. Urune wendi vanganga shooting over mu video.
It's Max Chopin Production.
Njaga na kutwale mshalo lave kubatu vange. Uli undio kemba tulidi.